amazambi.com. Super vibe.
Aha. Ndi mwazi wanu Yesu, monandi wombola, ndinu ye mweyo yawe. Simu sinta, mona ulota aizila yeli panyanja. Ndinu ye mweyo, zulo lelo mawa. Simu sinta,
Yesu maenera, maenera. Mapambana, mapambana, Yesu mapambana. Otimulie mweyo sana, sulo lelo somulie mweyo. Una muteteza Danieli mutsenjela mikango, ninu ye mweyo, hatate simu sinta.
Mbuye Yesu mapambana, 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 Yesu mapambana. Mapambana, 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 Yesu mapambana.
www.amazambi.com.